always in color. Yeah. But no bokola na ho, but to muka ufigala wao. Okaba, enosinda, kalosi babi kutuka. Ugeza kofundu kembera. Okola, ngaka logo hi, tewe chawa, kubingiza. Vera nesu. Mumani mumyoko na musaba ulira vera nesumi esumi togwa mumani mumyoko na musaba ulira vera nesumi obulamu bwe bugaga totende waliwa waliwe songa lwaki watonde bwaze nalinda fuke chisekelewa ngabuli afaya nyomaze ngobula mubunyi ganze ngebyesi byantabukira da noyogo wasimisa sibwatyo bwe yali zali ntuyo zenda kukazana okufuka kyali lelo vera nesubi esubi togwa mumanyi mubyokola musaba ulira vera Musaba ulira Katonda alina pulani enungi joli Muwo mutima anakuyamba bimukwase Byonna bisobola Nemerako kugamba tokowa Lulichia kana ufulumula Basalize abakusekereranga oyi Bono bucha buziba zingamba Enchalulo tewera ikirira Kaba kasera anofuna Vera nesumi, esumi Togwa mumani mubyokola Musaba